Zwap.com.
Play so entertainment.
Kaleza che ambeja ro folonek. Chalo sichi masek. Ikose usala wek. Banecha siwa onek. Njoka zeka zek. Wea woba makuseka. Sonon drama si visa beka. Beka neka. Ino ni kai kyoba na dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Ino ni kai kyoba na dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Hello, punzino wenda for what? Osa tirovi. Leka mighty kuhuzi. Banzako wali be future. Osa isa kuwaleta muduzi. Tingala timbela doji. Nisebenza paka kuchi. So nyimbo zanga zizini late mulungu wanga zizisa kapuji. Chalo chafika pa woyo. Kuplow up anima trend. That's why ni rapa pa woyo. Sini na bwirelo fola ma change. Eni nga ukeolo kumateni. Kuchila wauka kuseni. Deni pei kwa ni laitini. Mazale nishina kwa ni sateni. I chase money like I don't like it. That's why I'm a fly kid. I was born and raised in the 90s. And I'm still a shy kid, but pazanga I can be psychic. Unatamba poti aichi. Nindrama kulipe vina tina konka pa malusaka pa maiji. Njule tepali no sangwa. Kalumba feeling imba neck. Leka wambele cheza ngena mudala. Nenzimu za sensing a neck. Nina eso nkala humble. Humble sile tesa gari. Peni kwini la fote ni mawani. Mugaraji mwanga mwashote bugari. We I'm better off follow neck. Chalo sichi maseka. Ikose usala weka. Banecha siwa oneka. Njoka zeka zeka. Wea woba makuseka. Sonon drama si visa beka. Beta neka. Ino ni kai kyoba na dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Ino ni kai kyoba na dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama.
Yeah, yeah. Solo full utani trecho. Apa mano ni kufinancial. Sini shota pandalama nzine gafa na leka ni sainepo. Sini oneka na tula na wages full nika universal. Nilipete miopeseka na nika wala sini di bisexual. Banecha vama funa waitaya. Full chemba kukacha. Yose nizikonela cheka tapa. Pata pwani tiela full ni politician ni kachini kapata. Poni sonda hakuna matata. Ni kusebenze sa munu chalo. Ona venevade mela ni makata. Aliensanga kupase advice. Not money, but zilimo mutumba. Boy bafuno nipisha mnyumba. Pressure nikangi wano endo tunda. Zichu ya kaba ya funda. Hapa na funta nikangi wano gula unga. Panya mata bama zimia mafoni. Nivaka zizi na mapepe ya nkunda. My snakes all over. Cheoli nacho arusha kupoka. Baka mwapesi pa mangara zibo. Ipana gula helikopter. Unifuna chenga ufuna chintu. Sindi we mwana wa Kristu. Osangara saka mulu saka ife. Boy tukubweza kukristu.
Kaleza che I'm better off follow neck. Chalo sichi maseka. Kose usala weka, banecha siwa oneka. Njoka zeka zeka, wea woba makuseka. Sonon drama si visa beka, beta neka. Ino ni kai kyoba na dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Ino ni kai kyoba na dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama.
Zwap.com.